mama tu byakola bineewonyeza ngulindwako ne bwe muyita kwawonyeza muyita musawo na mwandu amuyita mwamiwe nze gwalwaniridde ne wange muyita faita olw'ebyo byakoze bintu ebyenjawulo agwanira okusinza n'amatendo ne wamanyise motyamotya katonda aba banange ne wamanyi angule ebyali biganye okuwangulwa oli wamanyi ate motyamotya katonda aba banawe oli wamanyi owangule ebyali biganye okuwangulwa birungi byono sisobola kubinyumya wembinyumya mbimala kiro kubanga byankoledde kadde byeyongera lulinakabanga era nga bwe nsita nga maziga gafuuka amaziga ennaaba amazima mbeereyo ali omuyeke yabeerawo mbeere mbi ali omuyeke yagimponya byewali omanyiko byafuuka lugero seyali atasuubira kuwangula ni wamanyi semotyamotya katonda aba banange ni wamanyi angule ebyali biganye okuwangulwa oli wamanyi ate motyamotya katonda aba banawe oli wamanyi owangule ebyali biganye okuwangulwa encha mande chitegeze biriwo lero encha tebibewo nebobango wete mama mukama walite wechawa emikono jo mubango wanikanga emagombe wala na yebwala kiratuvayo njegere nakutula mukama alinamanyi ndi wamanyi semotyamotya katonda aba banange ndi wamanyi mangule ebyali biganye okuwangulwa oli wamanyi ate motyamotya katonda aba banange